Mason.
Tano nane, yo, tulikuwa na dream ya kutoka kwa block. Yani to get rich, to mock and shot. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Madem kumbuki ya when I'm gone, muendele kuplay our songs. Eze na Emra I do a song. Tulikuwa na dream ya kutoka kwa block. Yani to get rich, to mock and shot. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Madem kumbuki ya when I'm gone, muendele kuplay our songs. Eze na Emra I do a strong. Misa senali babwatch niki pull up na kirifle. So sati na then tuna fumble. Watu wao wanatiki community kama ma idol. Wanatupenda juu tunaenda viral. Nilikuwa kwa mood mbaya nika seti kishash. Nika kwa idol. Kwa ground mambo ni nare. Maboy wanafua reform. Lakini wata reform maja na shajwe ganji toka na ndom. Niko safe niko fit is zone. Wazi nisho venye when I'm wrong. Kama ni chambogi I'm sure niko na watu strong. Hizi streets natako kwa mpole man. Yo amu tapangwa. Bresh yako stick na magun. Huko east ama tamangwa. Pereka huko kitani. Tajali hau talambwa. Mkono zime tight mseta ni try. Ata ganda. Tulika mna dream ya kutoka kwa block. Yani to get rich, to mock and shot. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Madem kumbuki ya when I'm gone, muendele kuplay our songs. Eze na Emra I do a strong. Tulika mna dream ya kutoka kwa block. Yani to get rich, to mock and shot. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Madem kumbuki ya when I'm gone, muendele kuplay our songs. Eze na Emra I do a strong.
Na mina daizo ma trophy. Na kaunan o ma ganji man. Mina daikuwa na profit. That's why miu kwa kwa off. This man in black to me rock my koti. Lately me dress my naughty. Maisha yangu na cheers a godi. Flow ni yake ya majabu na he beat ni choppy. B-boy still set my trend na still set my subject na nime come nime rock my blue farm. Chini ni red carpet. My fan one appreciate talent. Adi de wata blow your trumpet. Shash iko choo kwa Charles. Mina jikil close your curtain. Na missy dem my ops. Wajwe villain draw your pattern. Ukudeli si run my ops na unazda ni suckers. Brukumbosi uleta fracas. Kama ni drill, close your chapter.
Tulika mna dream ya kutoka kwa block. Yani to get rich, to mock and shot. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Madem kumbuki ya when I'm gone, muendele kuplay our songs. Eze na Emra I do a strong. Tulika mna dream ya kutoka kwa block. Yani to get rich, to mock and shot. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Madem kumbuki ya when I'm gone, muendele kuplay our songs. Eze na Emra I do a strong.
Another Gbedu from NigerPickup.com.